Enteekateeka z'ekivvulu ky'abaana ekya Toto Christmas Festival 2025 ezitegekebwa kampuni ya Vision Group etwala n'ebukedde Farmer Radio Embutikizi ziwedde nga kati ekirindiddwa we bazadde okutwala abaana okusobola okufuna amasanyu agaggalawo omwaka. Ekivvulu kino kigenda kubeerawo olunaku lw'enkya ku Sunday ku kisaawe kya Kampala Parents Lugogo ng'okuyingira omwana wa kusasula 1,000 ate nga bba bazadde bakuyingirira bwereere. Grace Nampiima omukunganya w'akatabo k'abaana akatoto ku lwa Vision Group ategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde bw'atyo n'akunga abazadde okuleeta abaana mu bungi okusobola okusanyukira wamu ne baana bannaabwe.
Kunga bazadde baffe bannange, olunaku lutuuse, olunaku lwengedde, olunaku lwa Toto Christmas Festival, bannange ekivvulu ky'abaana eky'omwaka. Tosobola kusubwa kuleeta mwana wo mu Toto Christmas Festival nga musanvu Kampala Parents mu kisaawe playground. Buli kimu gye kiri swimming biki. Maama Tendo bannange, Maama Tendo abazadde, Maama Tendo gyali, bw'oba oli muzadde ng'olina ekintu kyonna kyonna kye weebuuza ku mwana, omwana amukola nti, omwana ansobedde, Maama Tendo agenda kubeerayo ne tent nga weebuulizayo ku bwereere. Tosasudde bannange, totebategekedde, tosobola kusubwa kujja ku Sunday Pastor Bugembo omukisa gyeguli mugendagenda nagwo ogwa 2026. Mbaagala nnyo, nja kusanyuka okubalaba mwenna nga gye muli.
Ate ye Kennedy Mota amyuka akulira okutegeka ebivvulu mu kampuni ya Vision Group ayongedde okulambulula ku nteekateeka zonna.
Omuntu yenna yenna ava mu kibuga Kampala nga wali agadde okwesa route eno eya Jinja Road obwatakisa omugaba bugambi akulete mpaka ku yadi wali oba ku bitala bya Jinja Road. Bw'otuuka no ku bitala bya Jinja Road omugambe akwongereyo ddala, tukira ddala wansi ku bitala ebya Lugogo oba we bayita Ekyaddondo, awo wenyini wojja okuwetera ku mukono gwo ogwa kkono, awo olege Bulenzi Kasota okutuukira ddala mu junction eya Kira Road oba ku Kira Police Station, ate awo owetemu katono olw'okubanga okkirira ojja kuba obaze okubanga otuuka ku Kampala Parents School. Abamu bitundu bye Kawempe, Bwayise, Gayaza Road, Ifererwe n'ebitundu ebiriraanye eyo, gwe oyinza okukozesa oluguudo nga oyita wano okuround about ye Mulago soka twaliwo bitaala bya trafiki oluba okuyitaawo okwata bukwasi Kamwokya na n'ogwa ku Old Kira Road Police Station era n'olugwa ku Kira Road Police Station awo era ng'okkira ku mukono gwo ogwa right ojja kubanga otuuse ku kifo ekya Kampala Parents School.